waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
kooxaha u ololeeya qaxootiga ayaa sheegay in gabadhan oo 21 jir qaxooti soomaali ah xaaladeedu xun tahay kadib dhacdadii nauru. con cara oo ka tirsan asylum seekers resources center ayaa su-aalay sida ay arrintani u dhacday. Soomaaliya ayay ka soo badbaaday, waxay ka soo badbaaday dooni biyo sii daynaysa. Ilaahay unbaa garanaya waxyaalaha kale ee ay nolosheedan gaaban ka soo badbaaday. Haddana waxaan halkan u fadhinaa oo aanu ka fakaraynaa waa maalin kale ma sii noolaan doontaa. Waxaan kaloo isweydiinaynaa sida arrintani ay ku dhacday. Refugee Action Coalition ayaa ku magacowday gabadhan hodan. Kooxdan ayaa sheegtay in gabadhan ay ka mid ahayd 3 qaxootiya oo hore ugu sugnaa goob qaxootiga lagu hayo oo ku taal Brisbane, kadibna dib loogu celiyey Nauru. kooxaha u ololeeya qaxootiga ayaa sheegay in hodan Australia la keenay Noofembartii lasoo dhaafay si looga daaweeyo dhaawac madaxa ka soo gaaray. iyadoo la hadlaysa a b c da ayay Sarah Hanson Young oo ah afhayeenada arrimaha qaxootiga u qaabilsan xisbiga Greenka waxa ay ku dhaliishay wasiirka socdaalka sida uu arrintan u wajahay.
Peter Dutton can't manage it. It's clear. There is not enough empathy from that minister or his department at the moment, and it's time.
Peter Dutton ma maareyn karo arrintan. Taasi waa mid hadda cad. Jiir naxa ma laha wasiirka iyo wasaaradiisuba. marka waxaa la gaaray xilligii ra-iisul wasaaruhu uu arrintan faragelin lahaa. wejiga kama qarsan karo. waxa keenay arrintan waa siyaasadiisa. waa inuu tallaabo qaado, waa inuu xanuunka ka qaado oo isku dayo inuu muujiyo wax yar oo bini'aadannimo ah, qalbi fiican iyo rajo. dhacdadan u dambaysay ayaa timid maalmo kadib markii 28 jir Iraaniya uu ku dhintay isbitaal ku yaala Brisbane kadib markuu dab isqabadsiiyey, iyadoo waqtigaas ay wafdi qaramada midoobay ka socda ku sugnaayeen Nauru. qoraal ka soo baxay dowladda Nauru ayaa walaac ka muujisay dhacdooyinkan. qoraalka ayaa lagu sheegay in dadku heerkaas u gaareen si ay isugu dayaan in siyaasadda qaxootiga ee Australia wax laga bedelo. waxay kaloo ku boorisay kooxaha u dooda qaxootiga inay joojiyaan waxa ay ku tilmaameen kicinta qaxootiga iyo inay rajo been geliyaan. Matt Tinkler oo ka tirsan ururka samafalka ee Save the Children ayaa Channel 9 u sheegay in Australia looga baahan yahay inay raadiso dariiq kale oo aan ahayn in la xiro.
Well, I think people are desperate, Carl, on Nauru. They've been there for 3 years now. It's a tiny island. It's 18 kilometres around. It's basically a phosphate mine for the better part of the island.
Waxay ila tahay in dadkay ku sugan Nauru ay hadda naf la'aari gaareen. 3 sano ayaa halkaas lagu hayay. waa jasiirad aad u yar, iyadoo dhan waa 18 kilometer. inteeda badanna waa meel laga qodo macdanta loo yaqaano phosphate-ka. wax rajo ah oo mustaqbalana ma haystaan. waxa keliya ee ay doonayaan waa inay iskuul u helaan caruurtooda, inay shaqo helaan, meel ay si nabada ugu noolaadaanna helaan. waa in dariiq kale loo helo. dowladdu waxay tiri Australia iman mayaan, marka waa inay meel kale u helaan. ra-iisul wasaaraha iyo wasiirku waa inay dalalka dariska iyo saaxiibadood la hadlaan oo dadkan xal ay u helaan.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo s b s .com.au xariijin soomaali.